kukele donategea kukamthru kama ndoto notea kisafishi ndata majunogea wanapotelea vile ninatokea. Okay, hush hush vile mnaongea, cheza sister chini hapa sisi haina, isifike kesho ski aki maina, tuko major league swag ma designer. Kutesa suna John kama kaida, kumbeza pia mia mia kama kalifa, tujenge na madrinks ama moshi aida, vile namgusa anaita Midas touch, ana paukwa mina pakawa, ana kazima mina kawasha, tuko unpredictable kama Kenya power, tuko unpredictable kama Kenya power, ana paukwa mina pakawa, ana kazima mina kawasha, tuko unpredictable kama Kenya power, tuko unpredictable kama mana unbeliever sasa wanajone pigwa nelo deadly ata wajazoya panda hizi chati tumemwaga mbolea upatikano visa hata pondea ina date na kawai napo kando lazima ana day look good kwa TV yake plasma 75 inch baby hapo sasa Mungu tutangulie si uto sadaka na nusa ma Ethiopia wapi laita mindyo coach still the fighter kagomi ukaza bado zile taita vile na chafua Kalonzo wapi wiper hey. Ana paukwa mina pakawa ana kazima mina kawasha tuko unpredictable kama Kenya power tuko unpredictable kama Kenya power ana paukwa mina pakawa ana kazima mina kawasha tuko unpredictable kama Kenya power tuko unpredictable kama na come through kama gossip receipts my Niger ugako like waiting be this na vile naipiga ako weak in the knees sikubali defeat tunaweza spill the tea tukameja to the brim hii feeling ni fit kidole cha gumba tumenyaka the streets wanapiga nduru vile wanani feel hashtag miniska Thailand is real uliza ana paukwa mina pakawa ana kazima mina kawasha tuko unpredictable kama Kenya power tuko unpredictable kama Kenya power ana paukwa mina pakawa ana kazima mina kawasha tuko unpredictable kama Kenya power tuko unpredictable kama Kenya power oh.